Mabanda, ebintu bya mugongo ne bwe biba bya wongo Katonda wafe muliro asinga Johnny Rembo Mabula mubange, nabuwa Yesu wange Nebyange byonna, yonna bieli kwe Mabula mubange, nabuwa Yesu wange Nebyange byonna, yonna bieli kwe Yesu yambika, gatako wabana kuye answer, yeah.